marka in sharciga iyo nidaamka la kala fiiriyo aroon guudi saddexaadna sharambooda ku